enso kutuza jitutamanyi nani misambe jitutangira jituli murujane tutajetiba musai kwange tulikujego enso kutuza jitutamanyi nani misambe jitutangira jituli murujane tutajetiba ebimbe imbe nebitusenkenya tutudde tuze mukulozolera obuzibu bufuka gazibu ddala banange tujja okunenya bafu bubasinga nga tunyenya ebikya abakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere abendeemu ebituboolanya busongasonga obutono ddala tugifuule emisango gy'ekika baana battu twandyekutteko tusibuka mu nzikiriza na nnono n'abaana baffe bye balisangawo nabo baliwulira be baliteekawo ebituufu ani alibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako katulina ababitunnyonnyola tubatunulako nga be tuteeguya bakadde bafa basigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nab'emyaka gibaweddeko bwe balituzaawako tulikwatawa tusigale mu bulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoola ntwetuddeko twesigaye ani alitetuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya wafasi kusanawo ng'abasinga bwe batetenkanya balimbelimbe be basookawo kukira okwezza ebitatuukanye tusigala tululumirira obuvo ng'ebitatuuse bye bituzuukusa mpewo kutawaŋŋaniramu b'ebika bitusuula ate ne ku kawansazi okwetanga ensobi eziriddawo kano ke kadda kasigaddeyo tekagwana mu bunafu bwa mitwe tugolokoka ensi teritukwatako okufa tekweruza ndegeevuga nkyoba kunajja kusamba omanye alwogerako si aluzuukusa banange tujja okunenya abafu ekika kyaffe kiwerera ddala naye tumanyiganya abatono ddala mulyetabaganya mu kyababoolana ng'ababyeyi batuvuddeko tulyebuzaabuza tulituukawa ekika ebibuuzo bikyetuumako mbulira mu byanukulira mu ngero mwe mwogeresa kirituutuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya banyinaffe bagumba mmalya agataliikaajulira ku kyebuko gera ne ku baana be bazaalayo bananga bajjwa balitubuukira ebintu gye bujja ebiritwawula bye bitugayaza ebitono ddala ng'atajjumbidde tujja emize n'okuyitwako engeri z'ensobi so bwe tutetenkanya ne tubiddamu tumanyagane nga we bitukwatako n'eyasobi alyenenyeza owuwe ng'abatabaganya bakyatuli mu ngalo balitugeyengula balituukawa bwe balitubuuza ebitukwatako tuze ku myenge tugifuula ekika okumanyagana nga tutamiiruka gye tuvaateeyo ne tuneneŋŋana ab'oluganda ne tubalankana twesibiridde entanda entono tuliba tusembera ne bazingako abaana bamwe muri batono chinga mweje baba kula mwasha wayo muri kumanya muronda ronda mutuma tuma fuya gomsa ebintu bya musei mwabikwata mu so yabibagana nimulalambala oku kukwava noliyo mulale yafa lero okwo tulina musango ddala. Wali wabali yehunaira emitala wense yewaladdala lero simanyo babo tulibajjayo yebwe tulitusa tulisooka wa osula wera akabukomanya tiwebe bakatwategeerawo kiriba kiyinzise tulibajjayo obutalo lwomirira baliddawo ne bakadde baffe beyawuddemu ku lwaffe baagaana okussa ekimu senga ne bataato basiba wamu bwe kiba kisenge ekisekebbuka biveeyo naffe nebituboolanya bye tutamanyiko kale tufiira ki bwe balibulaani alitubuulira nze bino bigwana bikaliddemu balala baatukyayira ddala ddala olw'obuntu obw'ekigwi ky'eddalu munga bibanja bye baasengamu era kati kikakali okugatta ennima balala baamalirira ne basenguka tebaddangamu nakumanyikangako musaayi gwange nsaba twogere ddala kikyennya ekituboolanya lulala Katumba sote gadi yajimpisako kafufa ndabye amusanga mukatalala muzandiga mbwali neke ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujje lyakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa bintu ebyani yabimutendese oyo saala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala mujja kusomba ebiri twetiba musaayi gwange ekikyomanyi banye naffe okubona amalya ow'ebujwanga yalifiiramu nga ne gye yaziikwa mbuusabuusa tekuffe kuliko eyategeerayo bye binsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okunenya abafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gaabafiira ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tuzze ku byalo tugalika engalo bwe tuzitega amaleere g'obucu byetwewaanyisa tuddiŋŋana bye tuteeya mabiri tuvunaanyisa bye binsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya mpita olukiiko mbasaba nabeewala tubakooleyo bwe butazaawanga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalanwa bwemuli bamujja gye tuliteeseza temulekanga y'abaana ebansobi omwezi tulonze gwa kasambula mu nnaku zaakw ekkumi n'olumu tuteeseza eri gye batuwunzika tulime ne kumala alumujja mwesibye buli muntu ajjangayo n'ekimu n'atonga otya abange muli bwe kitatta oyigganga ensolo nze nja kuyisa obutagwa obukyu.